rainbow peanut be yours. What up, capacity? My man, you coy. My man, P, you coy. What? Nah, 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 nah. Boy, looking high.
Capacity on the beat.
Sina tamaa mami, muulize hata nani. Nafika maskani shogo mingi. Unanipanga kwa style flani vi. Sisi ndo la toto town osuri le milo kwenye bed. Na kazi ya stia pata sifuru kanona blance. Wende ule mans. Unanipande chege maruano nipeleka kwa cause. Hiko mabu, na love unavo drive life. Unavo nipo top off, wende my wife. Madogo leto zarao kakao nilivo kwa bachelor. Hadin kawira ufolmono apora. On check off on kama unapangwa don. It's my mayor show. Machizu wangwa nero. Mshenga we nani kata pita na kevo. Nipe ni kupe, ratu pate. Nipe ni kupe, tupake mate. Nikuteme malove yetu wakoe kwenye modu sinito. Ulicho nipa different. Baiti baiti vitu nyeti. Kala black umezi mika na msadike. Nikitako na nipo ninyinye. Nivu mtemi kwako sikoromi. Nacheka sana dina banwa na kichomi. Anacheza na fuku mashairi. We mtoto mkali. Novo tupie koli. Mi wave me na Friday. Na kukata na miti na fuwa kikati.
Laringa mauve mpaka waze. Nacheka mbavu zina banwa na kichomi. Mase
Ujinga
Aiko mkinga baby. Howdy boys kuboy. Aina chenga. Laringa mauve mpaka waze. Nacheka mbavu zina banwa na kichomi. Mase
Ujinga
Aiko mkinga baby. Howdy boys kuboy. Aina chenga.
Na enjoy only boy. Kiku wose katai. Na masika sikinai, napandisha moro kima sisai. We msiri, we mkweli, piskali. We ni tall, we ni wife, share your life, buy and I. Mina fighti, pato na chwitaji kile day, mina moka. Walo tiki siki, upandishi maru wad. Pinde kwenye koche, nazama kwenye pochi na kutiche. Umepagewa na mnyamwezi cause. Ni kisi kicho cause, tupo kulole matozo, jimalize na kitanze. Unachwitaji nini, ni nini zaidi ya mimi, ni kula mbishi koni unachitaji ni, ni nini zaidi ya mimi, ni kula mbishi koni ni kula mbishi koni.
Laringa, mauve mpaka waze. Nacheka mbavu zina bano na kichomi.
Mase Ujinga,
Aiko mkinga baby. Howdy boys kuboy, aina chenga. Laringa, mauve mpaka waze. Nacheka mbavu zina bano na kichomi.
Mase Ujinga,
Aiko mkinga baby. Howdy boys kuboy, aina chenga. It's been a long time coming. Yeah, Vira Shanti, born out T. How you want it, huh? Yeah, your favorite music, baby. Woo!
Favorite music, baby.